waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
wasiiradda arrimaha dibadda austreeliya julia bishop ayaa sheegtay in kor loo qaado barwaaqada dalka austreeliya ay tahay mid ka mid a danaha aasaasiga ee laga leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda dalka. miss bishop ayaa sheegtay in adduunku uu si deg dega isu beddelayo, austreeliyan laga doonayo inay hesho dariiq caqliyaysan oo dhibaatooyinka lagu xalliyo, caqabadahana hortaagana loo wajaho, fursadahana looga faa'iidaysto.
Economic diplomacy agenda underpins the coalition's economic plan for jobs and growth.
Ajendaheena dhaqaale iyo kan diblomaasiyadeed waa kan gundhiga u ah qorshaha dhaqaale ee isbahaysiga oo ku aadan kobac iyo shaqo abuurid. waxaana ka turjumaya taasi heshiisyada ganacsiga xorta ee aanu hore ula galnay China, Japan iyo Koonfurta Kuuriya, iyo iskaashiga saaxiibnimo ee cusub ee aanu la galnay Singapuur. kumaan kun ganacsata Australiana ayaa ka faa'iidaya heshiisyadaasi, kuwaas oo abuuraya shaqooyin. miss bishop ayaa sheegtay in Australia looga baahan yahay inay hubiso in Maraykanku isha ku hayo gobolka Aasiya kadib doorashada madaxweyne ee Maraykanka. wasiiradda ayaa sheegtay in danta Australia ay ku jirto inay xiriir dhow la yeelato cid kastoo ku guulaysata madaxweynenimada dalka Maraykanka. afhayeenka arrimaha dibadda u qaabilsan mucaaradka Tanya Plibersek ayaa sheegtay inaysan jirin wax sababa oo Australia u kala doorato ganacsiga sii kordhaya ee ay la leedahay China iyo xagga xulufaysiga military ee Maraykanka kala dhexeeya. waxaa sheegtay inay macquul tahay in Australia la yeelato xiriir diblomaasi labada dalba.
Our alliance with the United States is very important to our future. It was Labor, of course, that pursued the alliance after the Second World War.
isbahaysigeena Maraykanku waa mid muhiim u ah mustaqbalkeenna. waxay dabcan Labor-ku yihiin ciddii horeba u aasaastay isbahaysigaas dagaalkii labaad kadib. waxaan leenahay xiriirka nagala dhexeeya hay-adaha caalamiga sida Qaramada Midoobay iyo hay-adaha hoos yimaada iyo kuwa ka jira gobolka Aasiya waa kuwo muhiim u ah mustaqbalkeenna. waxaan doonaynaa inaan qayb lixaadle ka qaadanno. badda Koonfurta China ayaa ahayd goob xiisad ka dhalisay gobolka, iyadoo muran xagga badda uu kala dhexeeyo China iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Vietnam, Malaysia, Indonesia iyo Taiwan. afhayeenka arrimaha difaaca u qaabilsan xisbiga mucaaradka Stephen Conroy ayaa sheegay in dowlad Labour ay ciidanka badda Australia u fasaxi doonto inay dhoolutus ka sameeyaan badda lagu muransan yahay ee Koonfurta China.
I would give the armed forces the authority to conduct one if they
waxaan siinaynaa ciidamadeenna amar ay ku fulin karaan dhoola tuskaasi haddii ay u arkaan inay lagama maarmaan tahay ama ay tahay ammaan. hore uma sii sheegaysid inaad samaysid arrintaasi, waa inaad si caqli ku jiro u wajahdo talooyin taxadar lehna qaadato. waxay ila tahay in ololaha ka socda badda Koonfurta China oo saddexdii sane u dambeeyey riigaga saliidda lagu qodo lagu geynayay biyaha iyo goobaha kaluumaysi ee dalal kale ay ahayd arrin runtii xasilooni darro ka abuuraysa gobolka. wasiiradda difaaca Australia Marisa Payne ayaa sheegtay in dowladdu aysan si babliga uga hadlin howlgallada ciidanka ee mustaqbalka, laakiin waxay sheegtay in Australia ay dani ugu jirto gobol degan oo xasiloon.
We support the right of nations to operate freely in the international space in accordance with international law.
waa taageersanahay xaqa dalalku u leeyihiin inay si xorriyada uga howlgalaan biyaha caalamiga iyagoo raacaya shuruucda caalamiga. halka aan ka taagannahay waxba iskama bedelin dalkay doontaba ha ahaatee. dhinacna ma raacayno sheegashooyinka gobolka, laakiin waxaan ku dhiiragelinaynaa kuwa badaha isku haysta inay shuruucda caalamiga raacaan ayna isticmaalaan nidaamyada gobolka u yaal si xal loo gaaro. lacagaha gargaarka ee Australia ay bixiso ayaa sidoo kale loo arkaa mid muhiima. $1 bilyan ayaa laga jaray mucaawimada dibadda miisaaniyaddii dowladdii Tony Abbott ee 2014-2015. 224 milyan oo kale ayaa laga jaray miisaaniyaddii u dambeysay iyadoo la sii yarayn doono sannadaha soo socda. Tanya Plibersek ayaa sheegtay in Labour-ku lacagahaas dib ugu celin doono mucaawinada dibadda, laakiin miss Bishop ayaa ku doodaysa inay jiraan dariiqyo fiican oo gargaarka caalamiga loo bixiyo ee aysan ku xirnayn hadba cadada lacageed ee la bixiyo.
Leaders of countries that receive our aid are not asking for more aid, they're asking for more economic trade and investment opportunities. And no country
madaxda dalalka aanu siino gargaarka nama weydiistaan gargaar dheeraada, waxayna weydiisanayaan ganacsi iyo fursado maalgashi. ma jirto hal dal oo dadkooda faqriga uga saaray gargaar binaadanimo oo ay heleen. Waxay faqriga uga baxaan suuqyadooda oo furan, dhaqaalaha oo ay kobciyaan, shaqooyin ay u abuuraan dadkooda, sida dalalka China, Vietnam iyo Koonfurta Kuuriya iyo Thailand ay sameeyeenba. Marka waxaan gargaarkeenna diiradda saaraynaa sida aan waxa ugu fiican ugu qaban lahayn. La dagaalanka argagixisada ayaa ah arrin weyn iyaduna. Go'aanka ay Australia ku gaartay inay qayb ka qaadato sidii looga adkaan lahaa kooxda isku magacaabda Islamic State ayaa waxaa lagu qiyaasay inay ku baxayso $500 million sanadkiiba, waxayna weli ku sugan yihiin ciidamada Australia dalka Afghanistan iyagoo qayb ka ah howlgalka caalamiga ee dalkaasi ka socda. Labada xisbi ee waaweyn ayay ka go'an tahay inay qayb ka qaataan la dagaalanka argagixisada. Tanya Bilbesego oo Laybarka ka tirsan ayaa sheegtay in Laybarku taageersan yahay howlaha Australia ay ka wado Ciraaq iyo Suuriya, laakiin Laybarku wuxuu qabaabay tiri aragti ka fiican tan dowladda markay noqoto arrinta gargaarka binaadanimo.
In some senses declined as this crisis has worsened. We said that we would take 12,000.
Dadaalada hadii la sii fiiriyo hoos u dhac ayaa ku yimid iyadoo xaaladu ay ka sii darayso. Waxaanu niri waxaan soo qaadanaynaa 12,000 oo qaxooti Suuriyaana. In aad u yar ayaa ilaa hadda yimid oo la soo qaaday. Kanada ayaa aad nooga fiican markay noqoto soo qaadida dadka qaxootiga. Marka waxaan u baahanahay inaanu sii wadno dadaalada military ee lagaga adkaanayo cadawga. Laakiin waxaan sidoo kale u baahanahay in si caalami ah xal siyaasadeed loo helo. Waxaan sidoo kale soo jeedinaynaa in dhinaca binaadanimada wax dheeraada laga qabto.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.